Waza kuqala bese utatisha imibhalo ngakho waye kukhathanisa futhi abone ukuthi ngabe kwakuyiqiniso noma cha walithatha iqiniso ngeTestament elidala. Manje uPawulu wayeyisifundiso esikhulu seTestament elidala. Bangaki okwaziyo lokho na wafundiswa phansi kwesinye sezifundiso ezinkulu ezedlula zonke zangosuku lwakhe uGamaliyeli, isifundiso esikhulu esidumileyo noPawulu wayelazi iTestament elidala. Futhi ngicabanga ukuthi ukunyakaza kwakhe kokuqala njengoba ngishilo kulokhu kusa ngenkathi ezibonela ngamehlo ubufo kaStefani. Kufanele ukuthi ikhona into eyambamba uPawulu ngoba yonke imibhalo yakhe wayelokhu ekhomba kukho. Angifanele ngoba ngahluphi ibandla kuze kube sekufeni ngomncinyane phakathi kwabo. Oh, kodwa uNkulunkulu wayenomcabango ohlukile wakho, wayengomunye wamadoda anamandla kunawo onke osuku. Bonani uPawulu ongcwele uphostoli omkhulu nengubo yakhe ekhazimula kakhulu nenhle kwasho imbongi. Oh, impela kuzoba nokumemeza lapho sonke sihlangana lapho. Lolo suku olukhulu lapho sengimbona ebukela umqhele wokufela ukholo, umvuzo wokufela ukholo. Ngama nepeni lidadlana lapha kungekudala lapho abhala khona lezi zincwadi amaletha, baseke bemgenga ikhanda base bemjikijela epayipini lokuchitha amanyala angamanzi ukuba akhukhuleke ehle ngepayipi. Naleli Juda elincane lapho lathi ngiphethe emzimbeni wami izimpawu zikaJesu Kristu ngilwe nezilo e-Efesu. Kepha ngikulwile ukulwa okuhle, ngiqedile ibanga, ngigcinile ukukholwa. Futhi emva kwalokho sengibekelwe umqhele wokulunga inkosi umahluleli olungileyo eyakungipha wona ngalolo suku. Futhi kungeyimi ngedwa, kepha bonke othanda ukubonakala kwayo. Ngikuthanda kakhulu kanjani lokho? Oh, ngifuna ukubalwa kanye nalabo. Sasivame ukucula iculo. Oh, ubungabalwa njengomunye womhlambi wakhe na. Ubungabalwa njengomunye womhlambi wakhe na. Ukabi nasi sihla ngaphakathi. Uqaphele futhi ulinde lokho ukubona ukuba kubhekwe. Uyeza futhi ngifuna ukuba ngomunye wabo. Manje umbhali uyaqhubeka ethi ngalokho kakhulu ngasiqaphelisisa esikuzwileyo. Funa mhlawumbe sikhukhulwe njengoba sifundisile ngalokho kulokhu kusa ivesi lesibili liphathelene nokuthi uma ngokuba uma izwi elakhulunywa ngezingelosi sithola ukuthi zini izingelosi na abaprofeti. UNkulunkulu wakhuluma endulo, manje ufanele wenze hayi umbono ongowethu kodwa iBhayibheli. Manje isahluko sokuqala, sesahluko sokuqala ivesi lokuqala. UNkulunkulu esekhulumile endulo kobaba ngabaprofeti ngamathuba amaningi ngezindlela eziningi, manje uwelela lapho futhi uyasho futhi ngokuba uma izwi elakhulunywa ngezingelosi aqiniseka futhi kusho ukuthini ukuthi ingelosi na isithunywa.
If God anointed messenger and then if we be anointed we are.
Uma uNkulunkulu agcowe isithunywa bese kuthi ke uma sigcotshwa seyizithunywa zikaNkulunkulu, seyizithunywa ezweni inxusa lasezulwini, sizisho ukuthi sizihambi nabafokazi, asisibo abaleli izwe kodwa sifuna umuzi ozayo makhi nomenzi wawo nguNkulunkulu. Asibekeleli ingebo kulomhlaba lapho amasela egakeza khona nenundu ukugwala nokubolisa ngokuba ingebo yethu ibekelelwe ezulwini lapho uJesu ehlezi khona ngawesokunene somkhulu. Oh, into eyinkazimulo nemangalisa kangaka ukwazi lokho. Amathemba ethu awakhelwe phezu kwalutho olungaphansi kunegazi likaJesu nokulunga. Uma nxa zonke umphefumulo wami udeda khona-ke uyilo lonke ithemba lami nokuhlala ngibe kuKristu idwala eliqinile. Yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo, yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo. Walibhala kahle kanjani u-Eddie Pruitt lelo culo ngezikhathi zezinhlupho.
If the word spoke by angels was steadfast, when the messenger.
Manje uma izwi elakhulunywa ngezingelosi laqiniseka, ngenkathi isithunywa sikaNkulunkulu sikhuluma izwi lama nawo wonke umvuzo kwaphindiselwa ngokufaneleyo. Thina siyakuphunyuka kanjani manje uma singamuzwa uKristu okhuluma esezulwini na? Manje bhekisisani, thina siyakuphunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa okungaka? Kucabangeni okwathi kuqala kwakhulunywa kuqala ngenkosi uKristu uqala umsebenzi wakhe wenzani na? Siyabhekisisa ukuthi ukanjani Thobile Mnene ukuthi wayengesuye kanjani umuntu omkhulu owaziwayo njengosiyazi wezenkolo, kodwa wayethobile emnene enobubele. Wayengesuye umshumayeli onamandla, iphimbo lakhe lalingezwiwa emgwaqeni, kodwa uJohane waphuma njengengonyama ebhodlayo. Wayengumshumayeli uJesu uyaphuma hayi njengengonyama ebhodlayo, kodwa uNkulunkulu esebenza naye eqinisa izwi. uNkulunkulu wayenoKristu. UPetro wathi ngosuku lwePentecoste, madoda kwa-Israyeli nani enakhileyo eJudiya, uJesu waseNazaretha, indoda efakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu ngezibonakaliso nezimanga nezimangaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu nonke, eningofakazi nina nonke. Bekisisani ukuthi wakubethela kanjani phansi kubo belifanele ukumazi. UJesu wathi nina bazenzisi, wathi niyaphuma bese nibuka ilanga bese nilibhejile futhi lehlile futhi nithi liza kuphendula, futhi uma libalele futhi kube nelanga kanjalo njalo nithi lizocwatha. Wathi niyakwazi ukubona ukuma kwezulu, kodwa izibonakaliso zesikhathi anikwazi ukuzibona, ngokuba ukuba beningazi mina beniyolwazi usuku lwami. Oh, abengakumemeza kakhulu kulo busuku ukuthi moya wakhe umemeza kakhulu kanjani ngabashumayeli bakhe. Ihora selifikile, sihlukanisa ngokubona, sibhekisisa amabhomu etatomu, siyazi ukuthi ubani ozothatha indawo ka-Clark Gables, futhi ubani ozokwenza lokhu lokho noma okunye, noma ubani ozoba yiphini likamongameli. Sikhathalele lokho, kodwa singeke sazehlukanisa ngokubona. Izibonakalizo zesikhathi sisekupheleni. Wini na sikhathalele kakhulu ukuthi isiphi isahluko esilandelayo se-television na? Uzokwenza njani uSuzi na noma ubani igama lalo wesifazane, futhi uyaphi u-Arthur Godfrey na? Ngoboni yehlaya azoyidonsa ngesikhathi esilandelayo na? Thina njengomKristu siqoqe ingqondo yethu egcwele kubuphukuphuku obunjalo, kanti besifanele sibe semkhulekweni ndawo ndawo bese sitaditsha iBhayibheli ukwazi izibonakaliso zesikhathi esiphila kuso. Yini enza lokho ngesikhathi sethu ngamapulpiti abuthakathaka kunjalo? Lokho akwehli futhi kulethe iqiniso levangeli. Sizodingeka siphendule ngalokho ngezinsuku ezizayo. Asifanele sidebesele noma yini. Nabantu njengoba silapha kule tabernakele likaBranham ukubona izibonakaliso nezimanga namandla kaKristu ovukileyo, bese ke kuba ngukwazi ukuthi besizobeka izikhathi zethu phezu kwezinye izinto, bese sidebesela ukuzwa iphimbo leNkosi uJesu. Thina siyophunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa okungaka na? Ivesi lesithathu noma ivesi lesine, nakhu lapho esigcine khona evesini lesine kulokhu kusa. uNkulunkulu futhi efakaza kanye nabo. Oh hey, uNkulunkulu efakaza kanye nabo. Lalelani izwi ngezibonakaliso zimangaliso nangemsebenzi yamandla ezinhlobonhlobo. Yini imisebenzi yamandla ezinhlobonhlobo na? Yini okunhlobonhlobo na? Okunhlobonhlobo kusho okuningi, nemisebenzi yamandla eminingi uNkulunkulu wafakaza. Oh uNkulunkulu, ngethemba ukuthi kuzozika ezinhliziyweni zenu. Lalelani, ngingomunye wabelusi benu nomfowethu Neville lapha. Ngifuna nikuyise erekodini. iBhayibheli lathi uma kuvuka omunye phakathi kwenu futhi asho okuthize thize futhi kungafezeki, ningakuzwa ngokuba angikhulumanga. Kodwa uma ekhuluma egameni lami, nakusho yokufezeka. Khona-ke kuzweni. Amen. ngokuba nginalo umprofeti noma umshumayeli noma kungaba yini uma akushoyo kufezeka khona ke muzweni manje bangani asimuze umongwele ukhuluma phakathi kwethu ekhombisa izimangaliso ezehlukene nezibonakaliso nezimanga masingawedluli nje njengezenzeko ezejwayelekile nje asikhumbule ukuthi kunguJesu Kristu okunguyena izolo namuhla ngaphakade eqinisa izwi lakhe sifanele sikwenze oh ngiyacela kwenzeni qaphelani yonke enye into mayibe ngevela ngamuva ngisho nekhaya lakho umyeni wakho umkakho abantwana bakho noma kungaba yini kubeke kube ngokwesibili beka uNkulunkulu kuqala wena uthi mfowethu Branham phezu kwabantwana bami na phezu kwanoma yini beka uNkulunkulu kuqala makabe kuqala welitha wehle entabeni wolunye usuku wayengelosi isithunywe isithunywe sikankulunkulu esigcotshiwe wayesefumana umkhulokazi etheza izinkuni ezimbili wathi hamba ungiphakele iqebelengwane elincane bese ungilethela ingcosana yamanzi wayesethi kuphila komphefumulo wakho sekunamaqebelengwane nje enele noma inhlama kakolo enele ukwenza iqebelengwane elincane elilodwa futhi nje nginamafutha enele ukuba afakwe ukukuxova ukufishanisa futhi ngitheza izinkuni ezimbili indlela eyifeshini endala yayingukuthi indlela yasendiya yokuphambanisa izinkuni nokulushisa phakathi nendawo bese ulokhu ulufuqela phakathi kwenziwa umningi umlilo wasekhempini njengakho. Wathi futhi ngizopheka iqebelengwane elincane lami nomfana wami ingane yami futhi sizolinda bese sifa. Wawukade kukhona isomiso eminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha kungekho manzi ndawo. Lo okholozele umprofeti omdala wabheka lowesifazane ebusweni wathi hamba ungiphakele iqebelengwane kuqala umyalo njepho ukuba wesilisa atshele umfelokazi ebulawa yindlala ukuphakela yena kuqala. Wathi nina ngokuba isho kanje inkosi ibiza ikuba ngengenalutho lophiso alingoma uNkulunkulu azanise imvula emhlabeni kuqala uNkulunkulu wangena wayesebhakalela eqebelengwane elincane wayeseza ukuzolinika umprofeti wabuyela emuva ngo wayesebhaka elinye nelinye 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 nebiza izange ibe ngengenalutho noma uphiso lome uNkulunkulu aze anise imvula emhlabeni wabeka uNkulunkulu ngaphambi kwabantwana bakhe wabeka uNkulunkulu ngaphambi kwanoma yini enye uthathe umbuzo kaNkulunkulu kuqala. uNkulunkulu fanele abe nendawo yokuqala enhliziyweni yakho, indawo yokuqala empilweni yakho, indawo yokuqala kuyo yonke into oyenzayo noma lokho yikho. uNkulunkulu fanele abe kuqala. Ayifuni indawo yesibili, ayimfanele indawo yesibili, ufanele okwedlula konke nokokuqala nakho konke esinakho, ukufanele alibusiswe igama lakhe elingcwele.
God also bearing witness.
uNkulunkulu futhi efakaza wayenikeza ubufakazi ngezibonakaliso nezimanga imisebenzi yamandla ezinhlobonhlobo nangokwabelwa kukamoya ongcwele ngokwentando yakhe hayi okushiwo amadoda okushiwo ibandla kodwa lokho okwakuyintando kaNkulunkulu sidinga ukufuna intando kaNkulunkulu hayi ukwesekwa ngumakhelwane wakho hayi ukwesekwa ngabantwana bakho hayi ukwesekwa ngumyeni wakho noma umkakho kodwa funa intando kaNkulunkulu futhi yenza lokho kuqala khona-ke yonke enye into intando yenkosikazi nentando yabantwana iyongena khaxa nakho kodwa beka uNkulunkulu kuqala.
Watch now. For unto the angels have he.
Bezisani manje ngokuba kwakungesizo ezingelosi athobisela phansi kwazo izwe elizayo esikhuluma ngalo. Ngamanye amazwi izingelosi ezinkulu ekhonzisa emazulwini uGabriel, uMichael, uMhlonyane namashumi ezinkulungwane eziphindwe kamashumi ezinkulungwane zezingelosi zasezulwini noma amashumi amakhulu abaprofethi obesemhlabeni bonke akakaze abeke noma imuphi wabo ukuba babe nokulawula phezu kwezwe elizayo esikhuluma ngalo. Akukho namunye akazange athi Isaya uyolawula izwe, akazange athobisele izwe ku-Elijah, kanjalo akazange alibeke kuGabriel kumbe noma yiphi ingelosi noma imuphi umoya okhonzisayo. Bekisisani ukuthi wathini uPawulu esalokhu edumisa uKristu lapho esikhuluma khona, kepha omunye ufakazile endaweni ethile ngokuthi umuntu yini ukuba umkhumbule na, noma indodana yomuntu ukuba uyinake na. Isikhashana wamenza waba mncinyane kunezingelosi, wambeka umqhele wenkazimulo nodumo, wamisa phezu kwemisebenzi yesandla zakho. Manje uma ufuna ukufunda lokho amaHebheru esishiyagalombili elesine nelesithupha, uDavide ekhuluma manje wambiza wathini uDavide lapha na, lokho kuyakuxazulula khona lapho noma bekuqinisile yini kulokhu kusa ngomprofeti.
He said, for one of the angels.
Wathi, ukuba enye ezingelosi yasho endaweni ethile. UDavide isithunywa sikaNkulunkulu. Wayingelosi sikaNkulunkulu ngokuba wayesithunywa sikaNkulunkulu. Ingelosi yathi uDavide wathi emahubweni, wamenza waba mncinyane kunezingelosi zasezulwini. Ingelosi yathi uNkulunkulu wamenza waba mncinyane kunengelosi ukuze ambeke umqhele futhi ukuze ahlupheke futhi ezwe ukufa ukuba abuye aphakanyiswe ukuze amenze adle ifa lezinto zonke zezwe. Manje kuMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili eleshumi nesishiyagalombili sifunda lezi: emva kokuba esebethelwe futhi wabuye wavuka ngosuku lwesithathu, wahlangana nabafundi bakhe wayesebayala ukuba baye ezweni lonke ukuba bashumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Wathi wonke amandla ezulwini nasemhlabeni anikelwe ezandleni zami. Wonke amandla ezulwini, wonke amandla emhlabeni aphiwe mina. Kwakuyini na? Umuntu noNkulunkulu base behlangene. Izwi mcabango lase lenziwe inyama futhi labulawa futhi labuye lavuka kube ngokulungisiswa kwethu, laseke liba ngu-Emmanuel ogcotshiwe phakade naphakade. UNkulunkulu washintsha indawo yakhe yokuhlala esuke esihlaleni sobukhosi emabangeni ezindawo ngaleya waya enhliziyweni yendodana yakhe uKristu Jesu ukuba aphile futhi abuse njalo njalo. UNkulunkulu waye kuKristu wayeyindawo yokuphumula yokugcina kamoya. Umoya wahlala ethabenakele ngolunye usuku, niyakwazi lokho, phansi kwethende noSolomoni wamakhela indlu. Kodwa nokho ophezu konke akahlali ezindlini ezenziwe ngezandla, kepha ungenzele umzimba. Ngale encwadini yezenzo zesithonsi esikhombisa, ngenkathi ekhuluma wathi bonke babona ngaphambili bamakhela ithende. UMose wakwenza, wayenethende wayesefaka umphongolo lapho ngokuba uNkulunkulu yasesihlalweni somusa akahlalanga lapho. Kulungile. Bese ke ungenzela umzimba, umzimba wenkosi uJesu Kristu wenziwa waba mncinyane kunezingelosi ukuba ezokufa futhi ngekho omunye, kepha yele impela ophakeme kunakho konke okuphakeme, uKristu osala kuthula, inkosi yamakhosi, umbuso wombusi, umdali zonke izinkanyezi emhlabeni wonke nezulu nokukulo. UNkulunkulu waba mncinyane kunakudaliweyo kwakhe ukuze ahlenge umuntu ongenakhaya, umuntu ongenakuzisiza. Wayesebapho ikhaya ezulwini, washiya izinkazimulo zasezulwini, washiya igama eliphakame kunawo onke angabizwa, futhi ngenkathi esemhlabeni umuntu umnika igama eliphansi kunawo onke ababengamnika lona. Bathi wayingane yesihlahla kwasekuqaleni nje wazalelwa emkhombeni, wasokwa ngezindwangu ezisuka kwingemuva lejoka lenkabi. Kungekho ndawo angaya kuyo, wayengenakhaya angaya kulo, futhi wayebizwa ngo-Beelzebul, kabi, waphinyiselwa, wahlekiswa ngaye, wenqatshwa, wayesaba igodini ephansi kunayo yonke, wayesekhothamela esenyanyeka kunazo zonke izifebe, yilokho umuntu akwenze kuye. Kwathi uNkulunkulu wamphakamisela phezulu ngangokuthi wayedinge kabuke phansi ukuze abone izulu. Umuntu umnika izihlalo eziphansi kunazo zonke, umnika indawo embi kunayo yonke, igama eliphansi kunawo onke. UNkulunkulu wamphakamisa wayesemnika isihlalo esiphakeme kunazo zonke negama eliphakeme kunawo onke. Lowo ngumehluko kulokho okwenziwe ngumuntu ngendodana kaNkulunkulu nokwenziwe nguNkulunkulu ngendodana kaNkulunkulu. Wakhothama ukuze thina siphakanyiswe, uba yithina ukuze kuthi thina ngumusa wakhe sibe nguye. Uza kwabangenamakhaya, wayeseba ngongenakhaya qobo lwakhe ukuze sibe nekhaya. Weza kwabagulayo futhi wenziwa ogulayo qobo lwakhe ukuze siphiliswe. Weza esonini futhi wenziwa isono qobo lwakhe ukuze sisindiswe. Akumangalisi aphakanyiswa, akumangalisi eyilowo anguye kulobusuku. UNkulunkulu umphakamisile, nawo onke amandla emazulwini nasemhlabeni aphiwe yena. Ngenkathi umsebenzi wakhe wasemhlabeni usuqediwe lapha emhlabeni, weza emhlabeni wathi angakwenza nje, inkanyezi yokusa yamemezela ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Wanyakazisa bonga devela enqamana nabo, malibuziswe igama lenkosi. Odevela bathuthumela futhi banyakaza futhi banxuse kuhawukelwa ebukhoneni bakhe. Yebo mnumzane, sonke sokho sasimazi ukuthi wayengubani. Wahamba ngokuzithoba wengena ndawo yokucamelisa ikhanda lakhe ngobusuku obunemvula. Zona impela izilwane ayezidalile, izinyoli zezulu inezidleke nezimpungushe zinemigodi, kepha indodana yomuntu ayinandawo yokucamelisa ikhanda layo elibusisiweyo. Impela yayinjalo, waba yisono wabaphansi futhi washiywa. Kodwa devil babazi ukuthi wayengubani, bacela ukuhawukelwa. Bathi uzelani ukuzosihlupha isikhathi sethu singakafiki. Futhi ngenkathi abashumayeli embiza ngokuthi benza bhule umphuli, odevil wayebiza ngokuthi indodana kaNkulunkulu ophilayo futhi benxusa ukuhawukelwa. Oh, besingaba kanjani umzuzu nje kuphela? Ungubani wena empeleni na? Usho ukuthini lo msebenzi onawo na? Noma isho ukuthini leyo ndlu encane engeyethu na? Isho ukuthini imoto engeyethu na? Ntombazanyana enhle, wena ntwana ephensayo, kuyini lakho okubukeka okuncane onakho manje na? Ninezinsizo nezicwebezelayo, izinwele ziqondile, amahlombe aqondile, uyakuqoba ngolunye usuku uma usuqothiswe ukuguga. Kodwa ayibuzizwe inkosi, unomphefumulo ozelwe ngokusha, uyophila kuze kube phakade naphakade, ngoba uba nguwe ukuze wena ngomusa wakhe ube nguye. Futhi akwenzela indawo. Oh, thina sicabanga ukuthi sinokushintsha izingubo namakilosi ambalwa endlini. Sini na? UNkulunkulu ubengakuthatha ngomzuzwana khona impela ukuphefumula kwakho kuphethwe esandleni sakhe. Futhi laba phakathi kwethu ukuphilisa abagulayo, kumemezela nokuzisho nokusho kungakenzeki futhi ngaso sonke isikhathi kuphelele. Futhi unake ngisho nangokwenele ukuletha encane inhlanzi efile ibuye iphile futhi phakathi kwethu. UJehova esizungezile, uJehova ekithi omkhulu nonamandla ungikhona. Ngenkathi efa abecabanga ukuthi bathi bemtholile wenyukele esogweni, ngenkathi eshiya umhlaba ngalolo suku, ngenkathi ebethelwa waya ezindaweni zabalahliweyo, iBhayibheli lathi wahamba wayeseshumayela emiphefumulweni eyayiseboshweni engaphendukanga ekubekezeleni izinsuku zikaNowa. Ngenkathi efa nomoya wakhe wamshiya uba yizi imicabango futhi yena ngiyabona wathi ngavela kuNkulunkulu ngibuyela kuNkulunkulu. UNkulunkulu wayileyo ntshika yomlilo yahola abantwana ehlane futhi ngenkathi elapha emhlabeni, futhi ngenkathi efa wabuyele kukhanyeni futhi. UPawulu wambona futhi wayengukhanya, akukho namunye wabanye owambonayo babone uPawulu ewa kukhona owamshayayo futhi kwakungukukhanya. Upaulu wati ubani lo engimhluphayo na wathi Saulu Saulu ungihluphelani na wathi ubani lowo na wathi nginguJesu omhluphayo futhi kulikhulu kuwe kukhahlela emeveni. Wayesehamba-ke wayesetatisha lokho kukhanya. UPawulu wabuyela emuva eBhayibhelini ukuthola ukuthi lokho kukhanya kwakuyini futhi wabhala ile ncwadi iletha kumuJehova ofanayo. Lokho kukhanya okufanayo kwakusehlane nabantwana bakwa-Israyeli futhi ngenkathi uPetro esetilokweni wayengukukhanya okwangelo futhi kwavula iminyango. Futhi ngomusa wakhe ngakho akukho muntu oyoba nezaba uma babengakhohlwa izithunywa ezingakwazi ukubhala nokufunda. Futhi khumbula akusise isithunywa ngumlezo wehlile futhi unathi ngesimo sensika yokukhanya futhi uhamba ngezimangaliso zakhe ezifanayo nezibonakaliso akukho okuphuma eBhayibhelini. Uhlala neBhayibheli mko libanjwe phansi ngokuthobeka veza inkazimulo yakhe ekhombisa amandla akhe alibusisa igama lakhe lingcwele. Iyazi nifanele nicabange ukuthi ngiyahlanya kodwa lokho kuphumula kwaphakade okubukisiwayo kusemphefumulweni wami noma iziphepho zingahambisa kwabathakazi ihake lami libambelela phakathi neveyili nokumbona ngenkathi efa kwaze kwathi inyanga yathatha ukuphelelwa ngamandla kwemizwa ilanga lashona phakathi nemini. Futhi ngenkathi ezindaweni zabalahliweyo wangongotha emnyango nomnyango washibeka wavuleka. IBhayibheli lathi washumayela emiphefulweni eyayisekuboshweni engaphendukanga ebekezeleni ngezinsuku zikaNowa emva kokuba eseshonile kulo mhlaba. Fowethu nodadewethu ngenkathi eshona umsebenzi wakhe wasemhlabeni wasewenziwe. Kodwa wayesalokhu esebenza futhi usalokhu esesemsebenzini kulo busuku. Amen. Wangongotha emnyango wabalahlekileyo. IBhayibheli lathi wakwenza futhi wafakaza ngenzalo yesifazane nginguye owade amakhuluma ngaye. Yilowo elo-ke athi wayezofika nezinkulungwane eziyishumi zabandwele bakhe. Indodana kaNkulunkulu ophilayo futhi wasuke wona ngosuku lwakho lomusa kodwa kwaprofethwa kuwe yizingelosi uEnoch uNowa ukuthi ngifanele ngifike ngigcwalise onke amazwi eBhayibheli likaNkulunkulu ngilapho njengofakazi kuleli izwe labalahliweyo. Futhi washumayela kubo wasuka wehlela esogweni wehlela ngo eminyangweni yesihogo wangongotha emnyango. Udebeli wavula umnyango wathi ngikutholile manje. Wahluthulela lezo zihluthulele ohlangothini lwakhe wathi wena devil usuphathe ukukhohlisa isikhathi eside nakho khona la beBhayibhelini. Ngifika kukho emzuzwini usuphathe ukukhohlisa isikhathi eside kodwa sengifikele ukuzophatha. Wadumele lezo zihluthulele wayesemkhahlela embuyisela phakathi wayesevala umnyango. Uyedlula usethatha u-Abrahama u-Isaka noJakobe ngosuku lwesithathu wavuka nalabo ababelele ethuneni bavuka naye. Halleluya! Akubangalisa imbongi yathi ephila wangithanda efa wangisindisa embelo wathwala izono zami waya kude le evuka walungisisa ngesihle kuze kube phakathi ngolunye usuku uyeza usuku lwenkazimulo. Libusisiwe igodi elibophayo izinhliziyo zethu ngenhlanganyelo yobuKristu. Uthando lukaNkulunkulu ngenkathi evuka wayengakaqedi nokho, wayesenomunye umsebenzi afanele wenze. IBhayibheli lathi wenyukela phezulu futhi upha abantu izipho. Kwakukhona umoya ozungezile ulenga phezu komhlaba wokumnyama wokuhwaqabala wokufa nowokukhandleka. Imikhuleko yayingena kwenyuka ngoba ukubuyisana kwakungakenziwa kodwa wabhoboza lelo veyili wavula indlela. Wabhoboza iveyili lokugula, wabhoboza iveyili lesono, wabhoboza iveyili lokukhandleka, wabhoboza iveyili lokucindezeleka, wabhoboza onke amaveyili. Wayesenza umendo omgwaqo omkhulu womuntu ohamba ngawo ehamba enyuka ngomendo omgwaqo omkhulu wenkosi. Ngenkathi edlula inyanga nezinkanyezi eqhubeka njalo njalo abalandelayo emva kwakhe kufika abangcwele bethethemente elidala u-Abrahama u-Isaka noJakobe benyuka ngo njalo bayongena emazulwini ezulu. Ngikati bekude leno muzi senge babona bephakamisa amehlabo uAbraham wathi lo ngumuzi engangiwulangazelele ukubona.
Oh, come here, Isaac. Come here, Jacob.
Oh, waza lapho Isaka. Waza lapho Jacob. Oh, sase zihambi nabafakazi basemhlabeni. Kodwa nanko umuzi, nanko ebese ulindele neBhayibheli lathi bamemeza kakhulu, phakamani, nina mosa ngaphakathi futhi niphakame ngokuba inkosi yenkazimulo iyangena. Lezi ngelosi emva kwamasango zaphendula ngokumemeza kakhulu. Kulezi zingelosi emva emuva lapha zathi zithi, ingubani lenkosi yenkazimulo na? Nezingelosi phandle lapha abaprofeti zathi inkosi yamabandla eyiqhawe lokulwa. Base bezindezela izinkinobho nomnyango omkhulu washibeka wavuleka. Nangoyehla ngqo edabula phakathi nemigwaqo eza umnqobi ukunqoba nabangcwele bethesebenza lidala behamba emva kwakhe. Wahlala phansi esihlalweni sobukhosi wathi baba nampa ngabakho. Wathi khwela lapha bese uhlala phansi ngize ngenze zonke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo.
As we read, we find that all here in the scripture.
Njengoba sifunda sithola lokho lapha emibhalweni kulungile. Lalelani manje futhi sisevesini lesishiyagalombili. Manje ke ekubekeni izinto zonke phansi kwakhe ngokuba bekeni izinto zonke phansi kwezinyawo zakhe kashiyanga lutho olungaphansi kwakhe kepha kalokhu aboni izinto zonke zibekiwe phansi kwakhe lokho ngukufa asikuboni ukufa okwamanje ngoba sisafa sibona ukufa
but we see Jesus amen
kepha ivesi lesiyagalolunye ngeba sibona uJesu amen lalelani siyambona uJesu owenziwa wabamnyane isikhashana kunezingelosi ebekiwe umkhele wenkazimulo nodumo ngenxa yokuhlupheka kokufa ukuze ngomusa kaNkulunkulu ezokufa ngenxa yabo bonke. Kungani enziwa wabamnyane kunezingelosi na ukuze akwazi ukuzwa ukufa wafanele afe. Wafanele eze kuba afe. Buka lapha mngani. Ungalokothi neze ukukhohlwe lokhu. Inkathi uJesu ehamba enyuka iguma, ukufa kwakububuza kuzungeza ikhanda lakhe. Athatha isithombe sethu kwiJerusalema eminyakeni ezinkulungwane ezimbili ezedlule. Futhi wawungakwenqaba kanjani na? Ngeke umsindo uvela emgwaqeni. Kuyini na? Kungukuguquzela kwento ethize. Isiphambano esidala esimahlihliki siza sehla. Siphuma emasangweni asedamaseku. Siguguquzela phezu kwamatshe agandayiwe. Lawo matshe amakhulu agandayiwe asekhona. Siguquza phezu kwala itshe agandayiwe amakhulu. Kukuku. Ngibona ukukhafula kwegazi emgwaqeni. Kuyini na? Umuntu ongalimazanga. Lutho kodwa okuhle abantu babephuphuthekile babengamazi abamqondanga wena uthi bephuphuthekile babengabanakho ukubona kwabo na ungabe usalokhu unakho ukubona kwakho futhi ophuphutheke yakukholwa khona iBhayibheli lasho njalo ngimkhumbule eshaya eDothani na waphuma wayeseshaya abantu baphuphutheka wathi manje ngilandeleni babephuphuthekile kuye nabantu baphuphuthekile kulo busuku. Ibandla elithize elingakholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu lenyukela kimi ngesinye isikhathi futhi lathi ngishaye ngibe impumputhe, ngishaye ngibe impumputhe. Kwakusendlini kamfowethu right wathi ngishaye ngibe impumputhe. Wathi uPaul washaya indoda yaba impumputhe ngesinye isikhathi wathi ngishaye ngibe impumputhe. Ngathi mngani uthebe sevele ukwenzile usuvele uyimpumputhe impela uyiyo. Wathi phinise lethi mbuzanyana futhi ngizokukholwa. Ngathi sindise leso soni futhi ngizokukholwa impela. Oh wathi sizofanele sikholwe. Ngathi into efanayo lapha ifanele yedlule emseni omkhulu kaNkulunkulu. Udeveli uNkulunkulu walelizwe uthekisile amehlo abantu banamehlo kodwa ababoni. IBhayibheli lasho nangoye lapha enyuka ngomgwaqo ikuthi lamanyathelo anegazi endleleni enyuka inyosi yokufa yayitinyela imzungeza ibubuza kuye isikhashanyana nje ngizokuthola wayeya ngokuphela amandla omele amanzi. Ngayo ngadutshulwa ngilele enhla lapha ensimini igazi nje liphophoza kimi ngakhala kakhulu ngifuna amanzi. Nobhuti wami wagijima wathatha ikepisi lakhe wayeselibeka phansi emanzini amanzi amadala angagobhozi ono shobishobi emanzini. Weza neno ngase ngibamba umlomo wami ngiwuvulile. Wakukhama lokho ngoba igazi lalitshaza njengomthombo. Lapho ngidutshulwa ngiba izicucu ngesibhamu igani. Ngoma! Kona ke ngiyazi ukuthi kufanele ukuthi inkosi yami yayinjani emva kokopha konke lokho kusa kusukela ngelesi siyagalolunye kuya kwelesithathu nqo kusihlwa elahlekelwa yilo lonke lelo gazi. Ngiyayibona ingubo yakhe kuqala njengamabadlana amancanyana kuyo nawo onke lawo mabala aqala ukuba makhudlwana futhi ahlangana enza umkhulukazi umbhadeko onegazi limshaya emlenzeni lapho ehamba ahamba lelo kwawuyigazi lika-Emmanuel oh umhlaba wawungalifanele. Kodwa lapho enyuka lenyosi itinyela imzungeza yenzani na egcineni yamtinyela. Kodwa mfowethu noma ubani uyazi ukuthi isilokazana noma inyosi uma ike yaze yakutinyela kanye lokho kuqeda umsebenzi wokutinyela ingeke isaphinde itinyele ngoba uma isisuka idonsa isitinyeli sayo isikhiphe. Ngingalezo sizathu uNkulunkulu adingeka abe yinyama wathatha isitinyeli sokufa enyameni yakhe wayesedonsa isitinyeli saphuma ekufeni alibusiswe igama lenkosi ukufa kungabubuza futhi kutinyele kodwa ngeke kwakulimaza. Pawulu ngenkathi ezwa leyo nyosi ibubuza imzungeza ukufa kwakuza ngo wathi okufa lobudosi lwakho na wayengakhomba eCalvary lapho olwasala khona enyameni kaEmmanuel ngoba ukunqoba kwakho na kodwa makabonge uNkulunkulu osipho ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Yebo, asiboni izinto zonke kodwa siyambona uJesu owenziwe waba mncinyane isikhashana kulezi ngelosi ngenxa yokuhlupheka kokufa ngokuba kumfanele yena okukhona konke ngaye ukuthi ngaye sinakho konke ekuqaleni amadodana amaningi futhi enziwe inkosi yokusindiswa kwethu ngehlupheko. Indlela kuphela ayengaba inkosi yokusindiswa kwethu wadingeka ahlupheke. Lalelani lamazwi amahle lapha manje. Manje lalelani ngokuba ongcwelisayo nabangcweliswayo bonke bamunye. Oh, aniubona umvini negatsha lapho na bonke bamunye. Ngakho ke akanamahloni ukubizwa ngokuthi ngabafowethu. Niyabo ngani na? Lalelani ivesi elilandelayo.
Saying, I will declare thy name unto my brethren.
Ethi ngiyakushumayeza bafowethu igama lakho ngihlabelele indumiso ngawe phakathi kwebandla futhi nokuthi ngiyakubeka ithemba lami kuye futhi nokuthi bheka mina nabantwana bami onginike bona.
For so much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part
ngokuthi njengokuba abantwana behlanganyela inyama negazi na uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze ngokufa mthuthe onawo amandla okufa ongusathane abakhulule ngokufa bagcinwa njalo beboshelwe ebugcinini. Umuntu njalo wayewesaba ukufa. UKristu waba yisono wenziwa waba mncane ukuba azethwese ukufa futhi akanamahloni ukuba abizwe ngumfowethu ngokuba walingwa njengoba nje silingwa futhi angenza abe uhlobo olufanele lomnxuseli ngoba wamela uhlobo olufanayo lokulingwa enilumelayo futhi wathatha indawo yakho azi ukuthi wawungenakuyithatha wena ngokwakho. Ngakho awuboni yini mfowethu dadewethu na yonke into ngumusa konke kwakho ngumusa akusikho ukuthi wena wenzani empeleni kuyilokho asevele ekwenzele khona. Manje ungeke wenza nento eyodwa ukuzibonga ngokusindiswa kwakho. Ukusindiswa kwakho kuyisipho uKristu waba yisona ukuze wena ube ngokulunga futhi uluhlobo olufanele lwenduna enkulu yokusindiswa kwethu ngoba wahlupheka njengoba sahlupheka nje ulingwe njengoba silingwa nje futhi akanamahloni okubizwa umfowethu wethu ngoba uyazi ukuthi sedlulaphi nakho oh alibusisa igama lakhe.
For verily he took not on him the form of angels but he took on
ngokuba kasizi izingelosi kodwa usiza inzalo ka-Abrahama. Oh hey, akazange abe ingelosi uba inzalo ka-Abrahama futhi thina singabafile ukuKristu sithatha inzalo ka-Abrahama futhi siyizindlalifa ngokwesithembiso. Niyabona akazange athathe isimo sengelosi, akazange abe ingelosi uba ngumuntu. Uba inzalo ka-Abrahama futhi wathatha udosi lokufa enyameni yakuqobo ukusibuyisela kuNkulunkulu futhi manje uhlezi lapho ukuba ngumnxuseli. Hey, besingakwenqaba kanjani mngani na?
Listen. Wherefore, in all things it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a
ngakho-ke kwamfanele ukuba abe njengabafowabo kukho konke ukuze abe ngumphristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo kokukaNkulunkulu, kube yinhlawulo isono zabantu ukuze abe ngumbuyiseli. Niyabo, kwakunobutha phakathi kwaNkulunkulu nomuntu futhi awukho muntu. Bathuma izingelosi abaprofethi babengenakuyithatha indawo yakho ngoba babefanele bazikhulekele bona uqobo, babengenakuyithatha indawo. Manje-ke wathumela umthetho, umthetho wawuyiphoyisa elisifake ejele, wawungenakusikhipha. Wathumela umthetho, wathuma abaprofethi, wathuma abalungileyo nakho konke, babengenakwenza ukubuyisana. Kodwa uyehla futhi uba ngomunye wethu. Oh he, ngifisa sengathi ngabe besinesikhathi esiningi khona manje ngithanda ukunisa kulowo mthetho wokuhlengwa, kodwa asinaso. Kodwa okomzuzwana nje isithombe esihle sikuRuthe noNaomi. Uma nizobona lapho ukubuyisana ukuthi umlimi wayekwenza kanjani umuntu owayezohlenga olehlekileyo nefa eliwileyo. Wayefanele abe isihlobo segazi kumuntu owayelahlekelwe yifa. Ngingaleso sizathu uBhowazi wadingeka abe wayeyisihlobo somndeni kuNaomi ukuze athole uRuthe, bese kuthi-ke wayedingeka abe ngofaneleyo, wayefanele akwazi ukukwenza ukuhlenga olahlekileyo. NoBhowazi esangweni wanikeza ubufakazi emphakathini ngokukhahlela akhiphe isicathulo sakhe ukuthi wayehlenge uNaomi nalo lonke ifa lakhe, futhi wayefanele abe isihlobo segazi. Futhi ngaleso sizathu ukuthi uKristu uNkulunkulu wayebe isihlobo segazi kithi, futhi uyehla wayeseba ngumuntu, futhi wezwa ubuhlungu bokulingwa, futhi wayehlekwa kuhlekiswa ngaye, futhi wahlunzwa, futhi akanganakwa, futhi wabizwa ngoBhelzebhule, futhi wahlekwa usulu, futhi wezwa ubuhlungu bokufa phansi kokujeziswa ngokubulawa. Yabo, wadingeka abe isihlobo segazi kithi, wadingeka amangalelwe ngamanga ngoba nimangalelwa ngamanga, wadingeka athwale ukugula ngoba niyagula, wadingeka athwale izono ngoba kwakuyizono zenu, futhi wadingeka abe isihlobo segazi. Indlela kuphela ayengasihlenga ngayo kwakuwukuba abe isihlobo segazi kithi, nokuthi uba kanjani isihlobo segazi kubo ukuthatha isimo senyama enesono futhi eba ngomunye wethu, futhi kulokho wakhokha inhlawulo futhi wasihlenga, wasibuyisela enhlanganyelweni kaBaba. Oh, umsindisi onjepho amazwi ayengenakukuzwakalisa ngokuba lokhu wahlupheka yena uqobo ethobela, futhi unamandla ukusiza abalingwayo, ukusiza kusho ukuzwelana, ukuthi sizathu eba yilokhu ukuze abe nokuzwelana nani enimpumelelo nokungaphumeleli kwenu nemininingwane yenu emincane nezilingo zenu ziba zinkulu kakhulu nize ningabe nisakwazi ukukumela. Uyazi ukuthi uzwelana kanjani nani. Uhlala lapho ukwenza ukunxusela, uhlala lapho kuba akuthande nakuba uduka, akayi kukushiya, uyobesa lokhu ekulandela futhi engongotha enhliziyweni yakho. Awukho mhlubuki endlini ongazi ukuthi uNkulunkulu ungongotha enhliziyweni yakhe suku zonke, futhi uzokwenza inqobo nje uma useyisidalo esisazofa kulo mhlaba ngokuba ukuthandile wakuhlenga. Izimbongi izamile, abaqambi uzamile, umuntu uzamile ukuzwakalisa leyo ngcikithi yothando, futhi ngeke kwatholakala ekuzwakaliseni komuntu. Omunye wathi, oh, uthando lukaNkulunkulu cebe futhi lumsulwa kangaka. Alunamkhawulo futhi luqine kangaka. Liyohlala isikhathi eside kuze kube phakade iculo labangcwele nezingelosi. Ukuba thina ngoyinki besingagcwalisa ulwandlekazi lezibhakabhaka zenziwa ngephepha lesikhumba okulotshwa kulo ukuba sonke isiko emhlabeni sasilusiba lawo wonke umuntu engumbhali ngokomsebenzi ukuloba uthando lukaNkulunkulu ngaphezulu lungamunca ulwandlekazi lome noma umbhalo ogoqwayo ungakuqukatha konke noma weluleke usuka esibhakabhakeni kuye esibhakabhakeni. Awusoze waqonda, akukho ndlela kithi ukuba siqonde ukuthi lowo mhlatshelo omkhulu wakwenza kanjani, awenzayo, wehla futhi wasibuyisela kuNkulunkulu, wayesebuyela emumva, wayesethi, manje angibunishiya nizintandane ngobuya futhi ngibuye ngibe nani, ngibe kini, kuze kube sekupheleni kwezwe. Futhi nakho la esikhona namhlanje siphila esikhathini sokugcina nojesu ofanayo izinto ezifanayo izibonakaliso ezifanayo izimanga ezifanayo insindiso efanayo umoya ofanayo wenza izinto ezifanayo ivangeli elifanayo izwi elifanayo iziboniso ezifanayo ukubonakaliswa okufanayo yonke into. Akusifanele ukudebesela lokhu ukusindiswa okukhulu ngokuba sizofanele sizilande ngolunye usuku ngalokho esikwenzayo ngendodana kaNkulunkulu. Isezandleni zakho kulo busuku, soni mhlubuki, uzokwenze njani ngayo na? Wena uthi awu, ngizolicima, kodwa khumbula ungakwenzi lokho, akukho ndlela nhlobo uma uyisoni ukuthi ungasuka kule ndlu futhi ufane, ungeke wakwenza. UPilato ngobunye ubusuku wazama ukukwenza, wacela amanzi, wayesehlamba izandla zakhe, wathi akukho engingakwenza ngakho, ngiyafana nje njengokungathi angikaze ngikubone. Angikaze ngizwe ngevangeli, angifuni lutho ngakho, wayengakuhlamba akususe ezandleni zakhe na, wayengeke akwazi. Ekugcineni niyazi ukuthi kwenzekani kuPilato na? Walahlekelwa ingqondo futhi enhla le eSwitzerland lapho esasikhona ngonyaka odlule sishumayela ivangeli. Manje kunenganekwane endala eyasho ukuthi kunechibi lamanzi lapho abantu bevela khona lonke izwe ukubhekisisa minyaka yonke ngesikhathi sokubethelwa. UPilato wazihloma dlwa ekufeni ngokuzibulala ekuxhumela kulamanzi futhi ezimindisa yena futhi njalo ngonyaka ngalolo suku olufanayo amanzi ahlala sibhakabhaka ayabila ephuma kulelo chibi ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu wawenqaba amanzi. Amanzi angeke aze ahlanze igazi likaJesu lisuke ezandleni zakho noma emphefumulweni wakho. Yenye kuphela indlela yokukwenza lokho ngokulemukela njengesixolelo esiqondene nawe siqu sakho futhi ubuyisele kuNkulunkulu asikhuleke. Baba wasezulwini siyakubonga kulo busuku ngezwi. Ukuba ukukholwa kufika ngokuzwa nokuzwa ngezwi. Siyakubonga ngoJesu. Futhi njengoba sibona lolu suku olukhulu esiphila kulo ukuthi zaba kanjani izibonakaliso nezimanga ukuthi sizidedela kanjani lezi zinto zingene ngisinyelela, uNkulunkulu uvula amehlo abantu welithabernakele kulo busuku ukuze babone futhi baqonde ukuthi sisemahoreni okugcina. Zikhathi siyabaleka. Asinazo isikhathi eside kakhulu sokuba lapha futhi sizofanele sibone uJesu futhi sizodingeka sibalwe njengamambuka ngokuba akukho zaba kulokho kusoma wanikeza lo omkhulu umbono onamandla walowo muntu eza lapha esuka le ezweni ngaleya nokumbona ngale kwesithunzi sokungabaza esukuma kuleso sihlalo esinamasondo ethola ukubona kwakhe. Imilenze yakhe iqina ehla ejabula endlini ejabula futhi edumisa uNkulunkulu ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu usangamvusela u-Abrahama abantwana kulawa mathe ukubona imibono njengoba uJesu athi angenzi lutho ngize ngikhonjiswe ngubaba wami ngingenze lutho. Impopothe yamlandela yasethi sihawukele wathi wathinta amehlo abo wayesethi ngokukholwa kwakho makube njalo kuwe. Manje kosi sibona uJesu, asiziboni zonke izinto, siyabona sisathatha okungcwelisiwe kwethu seweyise ethuneni, bese sihamba phezu kwethuna lomunye ngalinye. Kodwa sibona uJesu owenza isithembiso, simbona enathi. Hayi uJesu ethuneni, hayi uJesu eminyakeni ezinkulungwane ezimbili edlule, kodwa uJesu kulobusuku onathi simbona ebonakaliswa ngawo onke amandla akhe nezibonakaliso nezimanga. uNkulunkulu kwangathi singeze neze sakutebesela lokhu okusindisa okukhulu kodwa sengathi singakusingatha futhi sikwemukele futhi sihloniphe futhi siphile ngakho kuze kube lusuku uJesu afika ngalo ukuba sithathe siye ekhaya siphe khona Nkosi sikucela egameni lakhe futhi sisakhothamisa amakhanda ethu angazi noma ukhona yini umuntu endlini kulo busuku phansi kobukhona bobuNkulunkulu bukaMoya ongcwele ongathi mfowethu Branham nginelisekile ukuthi nginephutha nginelisekile ukuthi nginephutha uNkulunkulu wembulile kimi izono zami futhi ngiyazi ukuthi nginephutha ngizophakamisela isandla sami kuye futhi ngicela ukuhawukelwa kulo busuku uNkulunkulu ngihawukele nginephutha ungakwenza lokho na Sisalindile umzuzwana nje uma kukhona umuntu lapho ofunayo kunokubhaphathiza okuzokona emzuzwaneni nje futhi uma uyisoni ngizophenduka Ungalwe ngaba kanjani uthando olungalinganiseki kangaka lalowo owafayo na uNkulunkulu wasezulwini ongcwele waba ngumuntu onesono hayi ngoba ona kodwa ngoba wayenezono zakho futhi wazithwala lapho eCalvary futhi awuyikukwemukela lokho kuxolelwa na ungekwenze kulo busuku na sisakhothamisa amakhanda ethu omunye uthi ukhumbule futhi Branham phakamisela izandla zami kuKristu futhi Ngiyakwele mina nginephutha futhi ngifuna ukubuyiselwa kuNkulunkulu ungasiphakamisa isandla sakho na ngolungile uma wonke umuntu engamaKristu manje ke asikhuleke baba siyakubonga kulo busuku ukuthi wonke umuntu ophakathi lapha bangamaKristu ukuthi bazibonele okufanayo ukuthi bahlale bethule ukuthi izono zabo zonke zingaphansi kwegazi futhi ngibonga kakhulu ngalokho Babusise Nkosi oh ngijabula kakhulu ukuthi bakutholile ukubuyisana ngomnikelo wegazi ngokuzwa izwi ukugeza kwamanzi ngezi liyasihlanza lisiletha endaweni enkulu kunayo yonke lapho lapho isoni nebumnyama baso obenyanyekayo benziwa kube mhlophe njengeqhwa amabala abomvu tipu esono lihlanziwe futhi siyizidalo ezintsha kuKristu sikubonga kakhulu lokho wena ngalokho manje inkonzo yobhaphathizo iyaqhubuka ngiyaqonda ukuthi le ntombi kulobusuku izobhaphathizwa ezantsi lapha egameni leNkosi yalo obaba wasezulwini sikhulekela ukuthi uzobusisa le ntombi Ubuyela kanjani umqondo wami ezinsukwini ezimbala nje ezedlule nginyukela eHenryville futhi ngibona leyo ntombazana encane ethandekayo izulazulo lapho emgwaqeni futhi kulobusuku ingumama enenekazi yemukele wena njengomsindisi wayo oqondene nayo impilo ibilikhuni kumntwana Nkosi oNkulunkulu kodwa izulu liqinisekile ngaye futhi siyakubonga ngalokho siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzoyibusisa le ntombi manje futhi njengoba iza ukuzophaphathizwa ngamanzi kwangathi wena ungayicwalisa ngomoya ongcwele kaNkulunkulu siphe khona Nkosi kwangathi umphefumulo wayo ungaxhuxhuma kakhulu nje emazulwini siphe khona ngenkazimulo yakho sikucela egameni likaJesu amen Ngifuna ukufunda ezenzweni isathuko sesibili uPetro ekhuluma ngosuku lePentecost ubhaphathizo wokuqala owake wenziwa ebandleni lamaKristu uPetro ekhuza abaFarisi nabantu abayizimpumputhe ngokungayiqondi indodana kaNkulunkulu ekhuluma ngokuthi uNkulunkulu wayekade eyivuse kanjani futhi wafakazisa imisebenzi yayo ngezibonakaliso ezinkulu nezimanga lalelani lokhu lapho ekhuluma wayephakamisa uJesu wonke umoya womKristu uphakamisa uJesu hayi ngezindebe zakho kuphela kodwa ngempilo yakho izindebe zakho zingasho enye into impilo yakho yenze okunye uma wenza lokho uyazi ukuthi kuyini na ngokuzenzisa futhi ngingaxoka ukubhekana nezulu njengomphiki inkolo kunomzenzisi ngingathatha ithuba lami kangcono ngiyakholwa ezulwini njengomphiki inkolo kunokuba ngumzenzisi impela ngi uma ufakazela uJesu futhi uthi ungumsindisi uphila njengalokho ngoba abantu uzokubheka kuphuma kuwe kunjalo phila njengoba umKristu fanele sedlulile kulokho kulokhu kusa manje inkosi thanda kusasa ebusuku noma ngolesithathu ebusuku sithatha lesisahluko sesithathu okuyisahluko esimangalisayo futhi manje qiniseka ukuzama ukuba uze ngolesithathu ebusuku bangaki ojabulela elencwadi ngalokho kufundisa kwesikole sangesonto na oh ngiyabonga kakhulu lokho kuhle Manje ngifuna ukufunda manje ezenzweni isahluko sesibili ngiqale evesini lamashumi amathathu nambili. UJesu lo uNkulunkulu umvusile esingofakazi bakho thina babekwazi. Ngakho ephakanyiselwe ngakwesokunene sikaNkulunkulu esamukele kuyise isithembiso sikaMoya Ongcwele wakukhulula lokhu enikubonayo manje nenikuzwayo. Manje mleleni ekhuluma ngoDavide enye izingelosi. Ngokuba uDavide akenyukelanga ezulwini, kepha yena uqobo wathi, inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. UDavide wayengenakwenyuka, wayephansi kwegazi elichithiweyo lezithole nezimbuzi nezimvu. Kodwa manje wayesekwazi ukuvuka, wayephansi kwegazi lenkosi uJesu, ngokuba baphendula kuphela kulelo gazi lapho lalizofika ekutheni lisebenze. Ngenkathi igazi likaKristu lifika ekutheni lisebenze, bonke labo ababefe besemseni omuhle bavuka kunjalo base benyukela enkazimulweni. Manje lalelani. Ngalokho indlu yonke yakwa-Israyeli mayazi, lalelani lokhu, ukuthi uNkulunkulu benzile lo Jesu ofanayo enambethela kokubili inkosi noKristu. Kuthiwani-ke ngalokho na? Ngabe ungumuntu wesithathu kazikuzintathu noma unguzikuzintathu ngakho konke na? Ungukugcwala konke kobuNkulunkulu ngokomzimba. Ayikho into ethiwa ngoNkulunkulu abathathu, uNkulunkulu uYise, uNkulunkulu iNdodana noNkulunkulu uMoya Ongcwele. Lokho akukho ngisho nasembhalweni ndawo. Awukho ndawo. Akukho ndawo okwake kwayalelwa ukuba babhathizwe egameni likaYise nasegameni leNdodana negama likaMoya Ongcwele. Awukho ndawo emibhalweni. Isivumokholo samaKatolika futhi awusiwo owebandla lamaProthestane. Ngizocela noma ubani ukuba angikhombise umbhalo owodwa lapho noma yimuphi umuntu ake yababhathizwa khona noma ngayiphi indlela kunasegameni leNkosi uJesu Kristu. Woza ungikhombise khona futhi ngizobeka isayini emhlane wami, umzenzisi nomprofethi wamanga, uthisha wamanga, futhi ngihambe ngidabula imigwaqo. Ayikho into enjalo, kwakungekho umuntu owake wababhathizwa ngaleyo ndlela. Isivumokholo seKatolika futhi hayi imfundiso yeProthestani. UMathewu washumi abi neshiyagalombili eleshumi nesishiyagalolunye wena uthi uJesu wathi ngalokho hambayo niye ezweni lonke nifundise izizwe zonke nibabhabhathize egameni likaYise iNdodana noMoya Ongcwele. Lokho kuqinisile kodwa hhayi egameni likaYise igama leNdodana igama likaMoya Ongcwele. Igama likaYise igama hhayi amagama likaYise. UYise akusile igama. Bangaki okwaziyo lokho na? Bangaki oyise okhona lapha na? Phakamisani izandla zenu. Bangaki amadodana elapha na? Awuphakamise isandla sawo. Uphakamise isandla sawo. Bangaki abantu olapha na? Phakamisani izandla zenu. Kulungile manje. Ungubani igama lakho na? Awusuye uyise iNdodana kanjalo awusuye umuntu. Owesifazane wathi kimi ngesinye isikhathi owaye ngokazi kuzintathu wokuqina wathi, mfowethu Branham, kodwa uMoya Ongcwele yigama. Ngathi uMoya Ongcwele akusini igama, uMoya Ongcwele uyilokho yikho, nguMoya Ongcwele hayi igama, uyilokho-ke. Ngingumuntu kodwa igama lami angisuye umuntu, igama lami nguWilliam Branham. Ngakho uma athi ngalokho hambani nifundise izizwe zonke nibabhabhathize egameni likaYise nelendodana nelikamoya ongcwele, kwase kuthi-ke uPhethro ezinsukwini eziyishumi kamuva wathi, phendukani manje lapha lalelani lokhu. Futhi sebekuzwe lokhu bahlabeke enhliziyweni yabo bathi kuPhethro nabanye abapostoli, matota bazalwane, siyakwenze njani na? UPhethro wayesethi, phendukani yilowo nalowo babhathizwe egameni lenkosi uJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona nakwemukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Manje-ke ngabe uPhethro wenza khona uJesu amtshela ukuba angakwenzi na? Wayengadidekile. Ithini esididekile? Ezenzweni zesibili elamashumi amathathu nesishiyagalombili amaJuda abhabhathizwa egameni lenkosi uJesu Kristu ngokucwilisa. Ezenzweni sehluko sesishiyagalombili sithole ukuthi uFiliphu wehla wayeseshumayela kumaSamariya wayesewabhabhathiza egameni lenkosi uJesu Kristu wamaSamariya. Ezenzweni zeshumi lamashumi amane nesishiyagalolunye uPhethro wayala abezizwe ukuba babhabhathizwe egameni lenkosi uJesu Kristu. Paulo zendo zeshume lesihlanu wadabulezwe lasogwini olungasenta lwase Efeso ufumana abafundi babe ngabafundi abangamaBaptist waye wonke umuntu bengamaBaptist babe penduke phansi kukaMshumayeli oyiBaptist ogama lingu niyabo Apollo futhi waye ngumshumayeli oyiBaptist futhi waye fakazisa ngeBhayibheli ukuthi uJesu waye nguKristu uPaulo wathi namamukela yini umoya ongcwele lokhu nakho lawo na bathi asazi noma kukhona umoya ongcwele wathi pho nawe ubhathizwa kanjani na bathi sibhathizwe idoda efanayo eyabhathiza uJesu imbobo yamanzi phandle lapho lokho kwenele kahle uPaulo wathi lokho ngeke kusebenze manje nifanele libhathizwe niphinde futhi futhi uPaulo wabayala ukuba ubhathizwe baphinde futhi egameni lenkosi uJesu Kristu wabeka izandla zakhe phezu kwabo nomoya ongcwele wehlela kubo kuyikho yebo mnumzane kwekho kuyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa indlela yenkazimulweni impela niyokuyifumana endleleni yamanzi lokho ngokukhanya namhlanje ngimbele egameni likaJesu eliligugu bancane nabadala pendukani ezonweni zenu zonke umoya ongcwele impela uyongena phakathi ukukhanya kwakusihlwa sekufikile kwesimenyi ukuthi uNkulunkulu noKristu bamunye Nilokho iBhayibheli elakushoyo kunjalo ihora isikhathi sokuba siphenduke tshela umpopoloze uma usulungele echibini futhi sizo senilungele na kulungile ukudonsa amakhetheni manje inkosi enibusise manje njengoba umfowethu ekhonzisa ngobhabhathizo nonke ningabona lapha na